nazipambania,
ndoto
zangu ndoto
bado nazipambania, ndoto
ndoto ndoto
bado nazipambania, ndoto
zangu ndoto
bado nazipambania, ndoto
zangu ndoto
bado nazipambania, ndoto
zangu ndoto
bado nazipambania, ndoto
ndoto ndoto
bado nazipambania, ndoto bado nazipambania.
Inaanza pole 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 pole, nikimomba Mungu nizidi kusonga kwa kila hatua, huku nikiamini kuna siku nitajibiwa kile nachomwomba, kuna siku nitapatiwa uzima nilionao. Ni hatua ya kusonga mbele, ninaendelea bado napambana nifike kilele. Haijalishi ni lini ama ni muda gani taingia mjini, na taji langu kichwani sijui la rangi gani, bado naamini.
Haijalishi ni lini ama ni muda gani taingia mjini, na taji langu kichwani sijui la rangi gani, bado naamini.
Zangu mimi
ndoto
ndoto ndoto
bado nazipambania, ndoto
zangu ndoto
bado nazipambania, ndoto
ndoto ndoto
bado nazipambania,
wachache wanaozitimiza, wakipitia changamoto ndoto zao wanazikatiza. Kuna maneno yanakatisha tamaa, ukiyasikiliza unaweza sarenda. Haijalishi ni lini ama ni muda gani taingia mjini, na taji langu kichwani sijui ni rangi gani, bado naamini.
Haijalishi ni lini ama ni muda gani taingia mjini, na taji langu kichwani sijui la rangi gani, bado naamini.
Zangu mimi
ndoto
ndoto ndoto
bado nazipambania, ndoto
zangu ndoto
bado nazipambania.
Sio kama Yusufu na wale ndugu zake kule jangwani. Zangu mimi
ndoto
ndoto ndoto
bado nazipambania,
sio kama Danieli na wale simba kule Babeli ya